muñeca. Polo pa' cholame so. Wanaiba mali bila aibu, wanavunja sheria bila mashaka. Watu wanalia wa wanacheka, haki anapoka kama kaishi milele.
Daima tudumu kukata, wahuni, wahuni siyo watu wazuri. Tuwakatae kila mahali, tuwafichue kila siku. Tudumu kukata, wahuni, wahuni siyo watu wazuri. Tuwakatae kila mahali, tuwafichue kila siku.
Wanakwepa kodi bila huruma, wanadhulumu yatima na wajane. Wanajipenda wao kuliko nchi, tuwakatae kabisa wasiwe.
Daima tudumu kukata, wahuni, wahuni siyo watu wazuri. Tuwakatae kila mahali, tuwafichue kila siku. Tudumu kukata, wahuni, wahuni siyo watu wazuri. Tuwakatae kila mahali, tuwafichue kila siku.
Wanataka kuabudiwa kama sanamu, hawataki kusemwa kama miungu. Lakini sisi ndio tuna mamlaka, tunamka sasa tusimame pamoja.
Daima tudumu